kama mapenzi ni yako eh. Usiponipa mapenzi utani drive crazy we mama eh. Nasema kama mapenzi ni yako eh. Usiponipa mapenzi utani drive crazy we mama eh. Oh, when I look into your eyes, baby girl you're so damn sexy. Usinifanye mimi ku cry, utanifanya kuwa cheesy. When I look into your eyes, baby girl, you're so damn sexy. Usinifanye mimi ku cry, utanifanya kuwa cheesy. Mombasa queen, girl you are. Mombasa queen, girl you shine like a star. Mombasa queen, girl you are. Mombasa queen, girl you shine like a star. Wako we so hard to find. You always on my mind. Kilo napo pita baby wananga. Ni binti wa Mombasa. Kili uzuri wako we so hard to find. You always on my mind. Kilo napo pita baby wananga. Ni binti wa Mombasa. Sita choka kukusaka. Sita choka kukusaka. Kukusaka. Asalita mapenzi lako we, linanifanya nipaga we. Asalita mapenzi lako we, linanifanya nichacha we. Kila siku naimba, kila siku naimba. Unanifanya naimba. Unasema no woman no cry. No woman no cry.